ተወካይ ኡመተ ሮሞ ከነበይ ኩላታ ከሱማን ኬኛራ ለሚ ጃፓኒ ቦረነ ከሰቲ ቁበቴ ጅረኙማኑ አች ጉዳንቴ አዳ ገዳኤ ገቆረቴ ቦዳ ኪታበ ፉለት በሰደት ቀው በረስቴ ባስቴ በርኖታ አንትሮፖሎጂቲን ዲግሪ ዶክተሩማ ከቀብዱ በክቱንኩን ከሱሞታ ኮራዋልዳ ቆረኖ ሮሞ ዮካን ኦሳ አስ ዋሽንግተን ከሰቲ ዲኛገገ ሰመረት አርገማን ከሳ ተቆጥርቴ ሶራናቺ ተርገሙዳን ዱብሴ ቱሬ ገረሳተን ሲንደበርስ
ዶክተር ቺካጌ ኦባ ስሚት ኮነኔ ካጃፓኒ
አኖ
ካቦራና ሎሆ ዱብ
እኑ መካን ሲባ
ወራ ገርቴ ወራ ድብሩክ ወራ ድብሩክ ድብሩክ ናባስ ጋፋሳኒኒ ኩኖ ወገኩራንዱሪ ድብሩክ ኮባቴ አቹማቲ ጆረቶኮ ናንጀደ ዮ ናማሲ ጋፋቴ ማካንካን ኬኑ ዮጀደ ሎሆ ጀዲ ጀዴ
አትዮሚ ዮም ኢትዮጵያ ለጠ ዮም አዳ አማካን ሲያርጉ ጅር ኮነ ኪታብ በረስቲቴ ኪታብ ጉዳ በረስቲቴ ረካቀብ ኮርኮ ኦሳ ካነረለት ወንተ ዱበት ዋን ኪታብ ከቲት ዮም ቦረን ለጠ ዮም ጋር ኢትዮጵያ ለጠ ከነ ዋን ቦረና ዮም በረቴ ዮም አፋን በረቴ ዮም ኪታብ በረስቲት ምነት
አማ ካዱፍቴ ወከኩራንዱሪ ባራኩማላማ ፍሸን ዱፌ ወገተኮቶሬ መጀመሪያ ድብሩክ ቦደ ጋዮ ደሜ ባዲያ ታይ አቺማን ጅሬና ቦራና ባራቲ አካሚን አካ ናሚ ኦጀቾ ናሚ አካሜኔ ኦሪቲሱ ኦሃዴም ኮራንዳት ቢሳንዳት ካባዴም ዋንጆ ባራት አፋለ ባራቲ ካሳ ወራረ ባራቲ ወጋቶኩ ኪሳ ኩባቴ ሱኒራቲ ማስተሬቲ ካታቲ ሱኒራ ማስተሬቲ አርገቴ በካማለ ፒኤችዲ ደሜ PhD kesa anene wan majamaria asa borana paraju hetaje sena asaraga senara sena borana suni paraju hetaje de achuman PhD sene sene bakka edu deme ka dire kesa tubruk dillo mega gayo tas borbor watil dire kesa amar alero keset ya belo alero achit amalle kuno ribanle de achma kaeddu de me nami afrita mi jaga fatti
ma
mangu
wan
ada gafas wagalama gafas phd kesa wagalama
barakam yom
barakum rama fi sagari fikula achma jira achma tae mangutora guto tageti gafatte kagari mangutto ya jare inju kagari inju tumare akkas ka fasun
am kitab kan ke kana the oral chronicle of borana in the southern ethiopia jet akka kitabat bae bardu fu hesa ke kitabat tulche barresa jet kitab kan ke swan hagami jir wan raga wan gada wan hagami jira
wani sena gada jira wan raga jira wan imana raga jira ammale janna wan sena janna asa janna jira ammale gerasa jemu koba akaska amma sunirat afan oromo kaste sunirat inguzenya jichirate ammale sunira analysis kiya gote
siam kitab kan ke gar gagal chalalu jira amma watokola le fakkenna famma hunna boti gadati
gadayo
gal amma boti gadayo barresite kitab kan kesa tabboti gadaa cufa yum barresite abboti gadaa barresite waan bar sun keso jatan fa barresite abba gadaa gadayo galgalo fakkenna fabban gadaa borana ha gadaa gadayo galgaloti abban gadaa ha gadaa gadayo galgalo maanu jat fakkenna fakkat barresite ma tuman na dubbi kitab kan kesa
akkana fakkat kolini abbo gwaajana timi
gadayo
galgalo gadaa midase
gadam
midase waan gadaa ka gadaa cufa midase kogesa aga kana akkas anga fana mi gada mi da seisa jedani akkas akkas duan eddu dubbat torba tama wani wan walana dubbat wan ora dubbat wan dubbi dubbat wan kaluma wan jaguno wan janna guttu kesa jira akkas
ha kan tufani
akkas
am fakenna tu kallallo war gafat kan qara fano romotin gafat achi gaafatte waa warri sitti maan afaanii jijjiirte. An fakkeenyaaf yoo sii dubbise gadaa galgaloo gadaa midhaase. Gadaa midhaase. Waan gadaa haa gadaa cufu midhaase. Gogeessa aagaa kan hangafaallee namni gadaa midhaasiisa. Akkanuma jedhanii sitti mali.
Akkanuma jedhanii naddimte akkanuma katabe.
Tokko
leen jechuun.
Abbootii gadaa cufaa iyyuu akkanaa katabe.
Akkas akka jaarolee maanguutti akka isaan haasa'u jiru akkanuma katabe.
Qaratee firri
kun. Tokko leen jechuun.
Oo waan warri afaanii sitti maan cufa sirreetti. Mee fakkeenyaaf amma gara jannaa haa yaa'anuuti.
Mee gara jannaa haa yaa'anuuti.
Isaa garagalchuu jirta.
Waan hedduu qabdi. Waan eegi xiqqoo cuf. Diido gaawwale. Saala anna. Ammallee waa kole boola. Mardaay dooyo booso. Ammallee akkasii haasaa akkana qabu. Ammallee diido sadeeti jedhanii gaafas diido gaawwale waliin jira. Akkasi jira.
Haasun jenna maqaa raagaa eenyufa barreessidha.
Fakkeenya morochuma. Ari boodde waariyo udatte horu jiru wale aleelo boosaro ammallee kibbo abba hare haasano babbo akkas akkaana.
Walumattu iyyuu kitaaba fuulli bisa deeti barreessite.
Amma taa'ee. Amma jarman keessatti kitaaba tocha. December yohaanii January. Akkas.
Ammoo kitaabni xiqqaan kunniin alaalisiis yookaan ammoo.
Amma erga kiyya
jechuudha.
Ka dhageetti dhagayeen nuulee inni ergaani sunirratti erga kiyya katabe analisiisu jechuudha. Fakkeenya booranii turi seena akkamiin qabdi maantu qabdi maa akkamiin dabarsuu danda'a. Qubee hin jirre akkamiin seena dabarsuu danda'a.
Qubeen hin jirre qubeen hin barreesse akkamiin afaaniin wal timee dabarre.
Akkasitti analisiis gochuu jira. Fakkeenya waan akkas yohaani maqa baasa fa'a. Waan maqa baasa hin jira waan marani. Waan geerarsa maaliif geerarsa namni dubbachu geerarsa yoo jiraate mata keessa qabachuun dha.
Amma kan jennu geerarsa beektaa waan barreessitu kana. Ha geerarsa fa'a yookaan ammoo geeraru fa'a beektaa yookaan waan sirban fa'a sirbuu fa'a beektaa yookaan tame beektaa fakkeenyaaf. Mee waan abbaa gadaa reefu waan si gaafadhee jennaan abbaa gadaa 39 sirbisaa illee waan isaan jedhanii faarsanii illee qaabadhaa jettee. Mee sun afaanumaan naa jettee reeru tolloo.
Abbaa gadaa 39 kunniin soola diidu qarsa jedhanii abbaa gadaa ammoo du'ee ajaare. Gada kee du'ee jedhanii maanguddoodha dhagaa. Gaafas lukkumee jedhanii lafa sunniin deemee achumaan waraanaa deemtee guddoo nama yoobbaa'e. Fakkeenya horii madaan bitanii mada booreen bitanii bobooraan raaba lukkumee lafa baddeen bitanii jedhanii dubbatanii kun maanguddoo hedduu akkas dubbatan.
Maan dhaawachuu jira namni warri yoo ta'an jedhu maan jechuun jira.
Waan kunniin gaafa 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 dhiyaa bakka. Maanguddo
gaafatti.
Isaani amma reediyoo keessa jakkasuu jiru yoo ihaa hin beekne maanguddo gaafatti jechu. Ihaa ni qaba malee ani amma hin himu. Bakka dubbatti akkasitti baratti yoo warra amma.
As keessatti barreessidha amma. Waan janna faarsanii seenaa abbootii gadaati waan afran kana raaga fayyuuba waan akkana kan waan as keessatti barreessite. Diidoo gaawwalee as keessaa qabda. Diidoo gaawwalee eenyu kana eenyu.
Diidoo gaawwalee illee kun geera jiraani. Hin qaban. Qoy. Keessa jira. Ani kattee nami waraqa taa'ani.
Akkan.
Waraqatu dubbiseeni.
Akkan.
Obolo. Obolo komdiida. Obolo komdiida. Diidoo komorooti. Ani waraqa taa'ani nama waraqa taa'ani. Kaakka jaaruu dhugaa fa'i. Diidoo komorooti. Diidoo rumitsi dhiigi.
Mee fakkeenyaaf waan diidoo gaawwalee waan jabaa biyyaatiin faarsa waan diidoo gaawwalee qaamatti.
Kun maanguddoo arsiilee hin beekaa booranallee hin beekaa. Obolo kom diidaa diidoo komorooti. Obolo diidoo dhiige diidoo koolaan dhumichi dhiige. Dhageete. kunene wani anini arsi kesale demu jira
arsi le borana le num dem
anini mangu tarsi re gafatte kunene oboro kunene arsi mangu tachille imbeti kerara kana imbeti ka borana challate niti akkas akkana le gere sa tokko akumale dido due kaswan akkas
ha ta kana aha so yo akal asamma adata maf baratan boran ke demte arsi ke demte gose heddu ke demte wana ada romo kan baratte maf kan jalate kan adatan enura dage te dure
fedi kiyane kutto ka wara romo kunini kutto asa dansa kapti mangutto mata ke satti asa kapti akumale suni jalata kana jarara kiyae sadufte anen be kwa kanu nu bas wakatina to chene akam beg mare akasina sena asa nama gutu barachufe amale ndema amale oranafa arsifa rayafa amade mujrani
ada tana
umanjalat
amyo na matim ta ada romo manjete na matim
warja kan fa fakke na manjete
dagge fotota ke nya gaafi devin doctor lokoling gege famen tumramne kutalam mata torban itti devina